ajijue cheo chake, mimi na yeye hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Ajijue cheo chake, mimi na yeye hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Cheza na mimi mpenzi, cheza na kwa henezi, mambo mazuri lazizi, no hayataki haraka. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa henezi, mambo mazuri lazizi, no hayataki haraka.
Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi.
rudi haraka. Selele, 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 habibi selele, selele. Haraka. Selele, mapenzi si yake rangi. Wajuzi wajulikana, mapenzi si yake rangi.